Exclusive from the beat.
All over Suko got konsi. Sinza punda ba shtwini yo.
Then it could be my 11. Sinza come back ba kiwi. No you akimpumu wa mayo. Sinza come back.
Jess Naz.
Slow back shua son.
She was smart to be.
Manama ya di ali bepo na fresh. Manama ya di ali bepo na fresh. Kwena kukomponi diye kule di ma fresh. Kwena kukomponi diye kule di ma fresh. 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 Manama ya di ana kula na kalej. Isa kukomponi ti na kula na ma fresh. Yellow 16 na rire di po ma lej. But last sana yende wava tuma kuma vej. Dake nemo vepeso kweni soka ne mafut. Kuchita kukandiwa kukula kona mafut. Siku titi na sanka cheka life kama hal. Na ile ni mafuna se kusunga kwa maya. True story elo silina maya. Beni kamba nilisoba elo silina hai. Ni yo gaja wakamba kukombone. Every day we watch power monga ndise cheba mbone. Manama ya di alibepo na fresh. Manama ya di alibepo na fresh. Kwena kukomponi ndiye kulivi ma fresh. Kwena kukomponi ndiye kulivi ma fresh. 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 Ma fresh.
Daily bine, daily muhaso. We struggle everyday, kuno kwa tu for survival. Economy inavuta pana haso. Ili chap, bagai mapondo kwa bambu nkala na masab. 05, uzani peza mustation. Okay no, we know mukombo ni situation. Funika wachele lapo pesa ko ya mapeji. Kozu za mziva, yesu nga ulipe pika reji. So wombesha, uvike pone pepo. We wapela attention, ibali ya bakula ndapo. Life muma ya divoy, ili easy. Sunga ipala nisena ya
Manama ya di alibepo na fresh. Manama ya di alibepo na fresh. Kwena kukomponi ndiye kulivi ma fresh. Kwena kukomponi ndiye kulivi ma fresh. 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 Ma fresh.
Kuma ya tita kwa wapulesha. Oke si bonze bana life ya muleja. Na ikwewe ne kumyesu tulesha. Sininga dabwenda wa hivi vintu ni nature. Chino chalo futi chaba na mesho. To have a good life, kufala ukamwisho. Kuivika pali life ya bagai gai. Aponi shinobu tushi vonse ni bye bye. Bize bize every time go muchonjoli. I never meant to say this, I'm so sorry. Oh sorry. Everything we do it for a reason. Tinga chitike ko in the next coming season.
Manama ya di alibepo na fresh. Manama ya di alibepo na fresh. Kwena kukomponi ndiye kulivi ma fresh. Kwena kukomponi ndiye kulivi ma fresh. 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 Ma fresh.
2K20 Jelemaya kwa mandevu. With the God. Hey over Koji. G1 on the mix. From Tesma.
Yo, Bashiri ni paka nyama. Bomb jazz, legendary. Press diesel, diesel, basansa. Nami mona.
Hey yo soldier, star boy. Ba flex, Nick Swizzy. Na ba truth katibwa. Team man, na ba chopa